Kubhodla kwelibhubezi kubanga luvalo tikwelinyeti. Uthi umashaya ingoma injabulo igelete kuhle kumfula engomazi. Lona ngumshayi wengoma lomhlophe ngenhlitiyo lonatha umfula engomazi. Ngumhlanganisi loqavile phela bejabulisa linyeti ngengoma kule minyaka lelishumi leyempile. Kuvuleka sibhakabhaka uhlume inkululeko nenjabulo enhlitiyweni uma kudlala umculo wakhe. Kuvuka lithemba nenjabulo emoyeni uma ashaya ingoma mbanamake. Sonzela, sonzela, awufakele itiye kusuka umudlisi. Umoya injabulo lengapheli sukuma ubophele iteki hayi vula indzawo phela ulungele umdanso cha beka amakhale khikini hayi khohla mfana mami ngashazam lana angeke udobhele ipho lungeka khipha lokuseqeleni ulungele ukujayiva jayiva nakatika ingosana yomdanso wote nebangani bakho wote nebangani bakho into ujulukisa umtimba ngiyafunga kuthi awehla ngisho stilesi lapha kubhodla kwelibhubezi kubanga luvalo lukulinyeti uthi umashaya ingoma injabulo igelede kuhle kwamfula inkomazi. Lona ngumshayi wengoma lomhlophe ngehlitiyo lonatha umfula engomazi. Ngumhlanganisi loqavile hayi mandona ngugrasha studio katika on the ones and twos.
Kazi yetu amani kwa taifa, umoja nguvu yetu, umoja dini yetu, ufugaji kazi yetu, amani kwa taifa.
Vita nini niwe bali muno ya nini? Vita nini we? Bali muno ya nini?
Tuwe pamoja.
Vita nini we?
Tuwe pamoja.
Bali muno ya nini?
Tuwe pamoja.
Vita nini we?
Tuwe pamoja.
Thank you. Thank you.